baje abakunzi bape
ni bace ni bace urumva abantu ibihumbi ijana n'abantu miliyoni 9 abantu miliyoni 9 bisinya abantu ibihumbi ijana nayo byo byisubira bibagera
umwe mu bakinyi wari ukomeye ishyoronge memeritawo bavugaga ko umupira wunyereza umubonye te muri rusha
umukinnyi wo kuri radio
muri ya
mutozi reka tubanze tuvuge kuri memeri birababaje
uyu mukinnyi nibe numvaga barwaniraga na hari yo mugwaniraga na Almasri
oya ni gapapa batesinga
singida iriya tuzakina iyo yashaka kuri ya mukinnyi
cyane
uyu nguyu uriya na
bonye ya hatari kari burateri
uri uresha n'umupira watera ku mupira akajyana nawe
aragutamba
yagiye mwizamo inshuro nyinshi kurusha umupira yaguye mwizamo inshuro nyinshi
yabare wo mupira wa Pereto tari
ku cyane rwose yakaba ya Pereto sinzi bitego bitatu kuri bibiri yaba memeri dawe ari we mupira apeli akaba itsinze bitego bitatu kuri bibiri
urahoranyije da
ibibazo bikomeye
William Mutogese umwataka tari ubu wambara 35
giti cy'inyoni ibonye umukinnyi mwiza iyo bishaka batiza giti cy'inyoni ibonye umukinnyi mwiza cyane ariko rero nawe yakinaga i Burayi muri Lebanon cyiciro cya gatatu
cyane
no muri Turikiya kanita umunyamategeko wanjye ndabona ari kumpamagara Hallo. Eh ndi hano muri aka kumba kegereye abanyamakuru baba bari. Ngino nta kibazo.
Hanyuma wose
avuga ikinyarwanda. Yego.
Iyi stade ni ubwa mbere APR itsindiwemo. Mace kabisa ni ubwa mbere hatsindiwe. Ibyo biro bivuga iki? Izindi match yakinaga ha yazitwaragamo ni satsi.
Bo, iri foke muza kureba na match zindi yagitsindiramo. Sibyo? Match ya Azam baherukaga gutsindiramo hano narabibonye ko hari abakinnyi bazamu batari bameze neza buryo bagiye no mu kibuga barwaye Feitoto yararwaye umwataka yararwaye akamika yararwaye Sira yararwaye hinjiye mu kibuga abakinnyi bavuga batandatu barwaye bari bafite na repo ya muganga ariko kubera ko ikipe yose ifite ikibazo cy'uburwayi birangira bemeye gukina barwaye itsinda ibitego biri kubusa ni nayo mpamvu uyu munsi kuri gahunda uyu munsi ikipe ya Azam igitinjiza ibitego bibiri ntabwo match yurangira byari itegeko ko igomba gutsinda ibitego bibiri byari itegeko kugira ngo tubaze twishyurira ya mwenda nange yarahansindiye nibyo icyo gihe nari mfite abakinnyi batanu ba Rayon Sports n'abandi batandatu batari ba Rayon Sports barimo barakina ntabwo mbese sezirangiye nimwabibonye se ntarabibonye icyo gihe Rayon Sports ituzuye abakinnyi 16 barimo barakina n'abakinnyi batandatu aho murabyumva ko ntakindi kintu cyo gukora
ariko nasinde pa Dynamos
ibura abakinnyi batanu kandi iyo kipe ntiba muri 75 ya mbere muri Afurika yaburaga abakinnyi bayo batanu bakomeye
ariko apeni birakubwira ko itari ifite prene ka atsanga mu bitaro meda
uyu munsi yari yaje rero
se kiganda nanda buri bumwe
uriya mukinnyi arakomeye cyane ahubwo Manchester United ibonye inganya na Fulham irabura ikingi zitwara se kiganda mukinnyi arakomeye buriya harya nta kindi gikombe cyisi ikipe za Afurika ubanza ari we zabuze kugira ngo zitware neza mu gikombe cyisi cy'amakirabu
fundeshoye
uriya muntu arakomeye cyane
uretse n'ipoto y'amashanyarazi
uriya mukinnyi arakomeye cyane tujye bamuguza ngahe 50,000 idorari umushahara w'ibihumbi nka 4 by'idorari
simbizi ariko n'umukasire
wawe arayakwiye cyane
harimo siri gira icyo tubwira rero ku Yapeli yagaragaje mu biro kuko yari yabiteguye kumanura Miss Naomi Hatari Miss Abanyarwanda bemera n'abandi bakobwa ba Makenzi gira ngo hari aho wemeye none
bira ni nabyo biro ryarutaga na match bakinye kubona Naomi ukabona Makenzi byari byiza cyane kurusha kubona Memeri dawe ko yakinaga mu kibuga byari very very perfect byari byiza cyane byari byiza kubona Makenzi ahubwo biba byiza n'umutoza wa Pele iyo nama nayo mwandikiye kuri message instead yo gukoresha ba Memeri dawe se kiganda Togi si nababoneka n'abandi bose nabonye mu kibuga icyo tutakina bo baraba Makenzi byibuze abantu bakabona n'ibyo byishimo byaba ari abakobwa beza byibuze bakabona n'ibirenze byo kwita umukunzi w'ikipe ya Pele yishimiye iki iki kinezeje muri iri rushanwa
preseason umutoza ari gutegura ikipe
izakina preseason ugatsindwa match eshatu zose
ariko na Arsenal yaratsinze Arsenal yo muri preseason yaratsinze
kandi bihe sijya ku isoko niyo mpamvu nanjye nari ngiye inama yo kongeramo Makenzi yosisubira ku isoko
uwahesheriste utuma abahembusi bavuga uko banabuza abakinnyi bashya ba APR byagenze
ntibazwi barabakinnyi ntibari
bazi irapresentasiyo wayibonye yo kuri screen
cyakoze byo akumiro nitushe
wasiri dusoza rero
iyi ni inkera y'abahisi ko
iyi yitwarire ya peri giye kujya muri sekapa n'imikino mpuzamahanga iguha Yesu ishusho ijyanye yo
ikintu cy'ambere Rayon Sports ntabwo turi bwemere ko champion itangira tudakinye super cup aba amasegonda 30 ibe foot de sale tuzakinira muri Kigali Universe cyangwa n'ahandi hana hari hose dukeneye match na peri ya super cup ntabwo turi butangire championa Ferwafa ibyumve na Rwanda Premier League babyumve ntabwo Rayon Sports iruze gukina champion idakinye super cup turashaka match ya super cup ibashaka yo gukina na Rayon Sports
kandi baratinye kuza gukina
ibanze tubinaganire mu ngire y'abagize niyo mpamvu ndongera mbisubiremo
ushaka super cup
inna lillahi bismillahi rahman ntabwo turi bukine championa tudakine super cup ya aho bashaka hari hose twakinira hano hirya muri Zaria Ford Kigali Universe dukeneye niyo yaba ari amasegonda 30 yonyine azaba hagije ngo abantu mbere kuki 11 n'abazungurize amasegonda 30 yonyine 30 niyo nkeneye nibashake bazaze noneho bongere bakina ari 16 kuri 5 cyangwa 16 kuri 5